I know what the world is coming to.
Yeah, yeah.
I see my fellow girls messing around.
Better stand up in whatever you are doing. Cause anytime, the world will knock you down. Rapper Blue Team. Beware, nigga.
I know what the world is coming to.
Sasa nyapa hivya uria imangulu pisi.
I see my fellow girls messing around.
Mwana kunya ubi, akiri inisi.
My brothers and sisters, let's open my eyes.
Antimule.
The world is getting crazy today.
Tia ulingaru popo inisira. Listen, sasa zwati nyiri mamule tikia gonya pilili ya ra. Karila idu ada ivobia kiri kwa kiri. Torozi ni ropile ntua swagi sasa rikatupa. Miawija la kusi okuriliani vali metafara. Ase maruku, kane nguati bayode ngazo mvara. Anyira bako kusiliasi dribini ribali baloteli. Anyambi karila imatia yowere kali kali. Okuwa luanzi matia lolu kwa diniani mvali dodrani. Ezo anzi mambata sasa angiri yoba mefuluni. Miliati pangureli ni jua iwe tupi nibe. Anzi otizeta farun, triagombunga densasi. Miromo nyika kawipa mirari na mitansi. Nini ya mazingwari mainga lords masi. Azwefu kaka utedo kwa kanibo mverusi. Ya papanzefa, teminga demia risi. Lemia simisi, miama misi, kanya nguini bia real drisi. Ayora.
I know what the world is coming to.
Sasa nyapa hivya uria imangulu pisi.
I see my fellow girls messing around.
Mwana kunya ubi, akiri inisi.
My brothers and sisters, let's open my eyes.
Antimule.
The world is getting crazy today.
Ya uningaru popo inisira. Yo ba wara frio za sasiru taka nyiri mazgel ya debo. Hidi ni aluwa mbamba mine bari nuki okorosi. Sali nyiri fuki fegi ni afegi ruka pisa. Bate yo draba dria sawa dria sina imangata. Kalikali ni atazo vazi Kenya ima zaivani. Amvuele ni yaku yuku mbari lebo abe viri madiani. Awe mbani aluwa isi koli koli ya yote nyama. Amanga yesini ya sasiru mbari pia madrilesi. Eri amoteba ni anyapote zinya mkwarile. Te uli openi baku tresu anjata karile woro. Arisi kanzele kahodi basa uko kwa yonga bara tifo. Ewa amburi dileri ya katemule zikuwa gara. Kofuku tarafule va nyakuri mithiabo. Ewa usasiri ya zaru rangu. Vadi ya usasiri ya zaru tuandu. Vadi ya yodrio za kiru rabu. Ewa bada bada kakau. Ewa za kiru tuara.
I know what the world is coming to.
Sasa nyapa hivya uria imangulu pisi.
I see my fellow girls messing around.
Mwana kunya ubi, akiri inisi.
My brothers and sisters, let's open my eyes.
Antimule.
The world is getting crazy today.
Ya uningaru popo inisira. Tini kufo, mia dringe jere sika mi fo. Mia voidinga weakness, ari madze nside kunga za fo. Eyo ye mbidri siri onzima, you better style up. Niba mia simba go kukura, ago desu viswari mazimbe nzasi bro. The world will knock you down, cause it's standing upside down. Getting crazy day and night, yeah.
No.
Speed up.
No. I didn't know what it was coming to.